Ekitongole kensi yonna ekyo obuddukirize kiyitibwa International Rescue Committee kirabudde nti okusala kuvujiriza mu kisaawe ekyobudduukirize kitandise okusanyalaza obuweereza mu bujjanjabi mu nkambi z'abundabunda mu Uganda. Uganda ebudamya abantu abali mu bukadde bubiri, ekigifuula eggwanga erisinga okubudamya abantu abangi mu Afrika era yakola kifo kya kumwanjo ne mu nsi yonna. Akuwa International Rescue Committee mu Uganda, Elijah Okeyo, aganti embeera eno erese enkambi nyingi ziggaddewo amalwaliro abalala bakendeza kuweereza webagabira abudami n'abantu abawangaira mu bitundu ezisangibwa. Enkambi ezikoseddwa kuliko Bidibidi, Rhino Camp, Palabek, Kiryandongo n'endala. Kyokka omwogezi wa Uganda Red Cross Society Aaron Nakasita Luyombi agamba nti tekikoma ku bya bulamu bwokka, kyokka n'obuweereza okulala bwonna obwekuusa ku budduukirize.
Wabulijjo abantu bano ddala abatannaba kwetengerera, so ebyobulamu just kimu ku byo, naye services ndala zonna zakukosebwa. Ate si kubabundabunda bokka, naye ne bannayuganda ng'abantu, kuba otunuulira obuyambi buno bwe tubadde tufuna mu mawanga ago agabannaffe abeeru, nti tuzikozesa okukola ebintu ebirala bingi mu ggwanga, so tuleme tunuulira just nababundabunda bokka naye ne bannayuganda.